Zedwa nchala yise mitwalo mukaga mwen kumitano mulu sanfu abatule gizu vye chomu sanfu mwako guwe de bebole kedeo kwe gataku matende kila gibi mikono omwaka guno chidida bayizabo kule mero kufuna ebifo masomero ga senior mokusun sulo kwa badewo kumalina kwe bili kwa kumekereze dwe gulo mchilangi zizichaba na makole lero gogo Mary Frances Atima sentibu wakachika wakasun sula abayizi masomero era akulira ebyokulondoola ebisomesebwa mu minisitule y'ebyenjigiriza agambye nti ku bayizi emitwalo ensanvu mu ebiri n'omusobyo abaalina okugenda mu masomero emitwalo mukaaga mu enkumi ttaano mu lusanvu tebaweereddwa bifo mu siniya esooka. Atima agambye nti abayizi emitwalo abiri mu musanvu mu enkumi ssatu be batwaliddwa mu masomero ga gavumenti n'abalala emitwalo asatu mu munaana mu enkumi nnya be bawandiisiddwa mu masomero g'obwannannyini. Agambye nti abaana abagenda mu matendekero ag'ebyemikono bali ebitundu mwenda ku buli kikumi ku muwendo gw'abayizi abaayita ebigezo bya kyomusanvu eby'omwaka oguwedde.
About you, but we are sure that at least 91% of the 722,730 candidates who passed KLOC will transition to senior one. The remaining 9% will pursue alternative education pathways, including enrollment in community polytechnics and skills development centers for vocational training.
Okumala emyaka egiwera gavumenti efubye okumanyisa n'okwagazisa abazadde wamu n'abayizi amatendekero ag'ebyemikono mu kifo ky'okulwanira amasomero ga siniya. Abazadde bangi basalawo okutwala abaana baabwe mu masomero ag'ebyemikono nga bamaze okukizuula nti emisomo giremye oba nga bagudde ku mutendero gwa siniya eyokuna olwo ate ne baddayo okukozesa satifikeeti ya P7 ekyali badde kikoleddwa emyaka ena egiyise. Kyokka gavumenti egamba kino nno kyagiwaliriza n'okukyusa etteeka erifuga n'okulungamya emirimu matendekero ag'ebyemikono eryatuumibwa TVET Act era kino nno kiyambye abayizi bangi okwongera okujjumbira amatendekero g'ebyemikono. Etteeka eppya liraga nti omuyizi amaliriza P7 bali ky'omusanvu bw'aba ayise n'atandika okusoma mu matendekero aga waggulu mu nkola ya TVET mu matendekero ag'ebyemikono mu nkola ya TVET atandikira ku mutendera gwa certificate manyiddwa nga junior certificate okumala emyaka esatu ono neyeyongerayo okufuna certificate ey'eggwanga n'okugenda ku diploma. Uganda erimu amatendekero ga gavumenti 42 n'ag'obwannannyini 10 agasomesa ebyemikono agayitibwa Public and Private Institutions and Skills Development Centers edda agayitibwa nga Community Polytechnics.